urukiko rukuru madame Ingabire Victoire yari kumwe n'umwunganizi mu mategeko Gatera Gashabana basaba ko yahanagurwaho ubusembwa Ingabire yabwiye urukiko ko impamvu yarwiyambaje ari uko yubahirije ibyo yasabwaga byose nyuma yo kurekurwa ku mbabazi z'umukuru w'igihugu yavuze ko impamvu ashingiraho asaba guhanagurwaho ubusembwa ari uko imyaka itanu iteganywa n'amategeko yarangiye kandi impanuro yahawe n'ubuyobozi bw'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS yazubahirije ibyo birimo guhura n'ubuyobozi bw'aho atuye kubana neza n'abandi baturage kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi n'ibindi madame Ingabire yasobanuye ko yagaragaje imyitwarire myiza kuko yanishyize mu bikorwa ibyo yasabwe n'ubushinjacyaha bwamutegekaga kubwitaba buri kwezi yavuze ko batagiye asinya akenshi byaturutse ku cyorezo cya covid 19 ariko ahantu yagiye asiba yagerageje gukora uko ashoboye uwo mubyizi akawusimbura ati ugushungura nta kuburamo inkundi wenda nimubishungura mushobora kubibona ukundi ibyavuzwe na Ingabire byanashimangiwe n'umwunganizi we mu mategeko Gatera Gashabana wavuze ko harebwe ingingo z'amategeko zigaragaza ibigomba kuba byuzuye kugira ngo umuntu asabe ihanagura busembwa bimwe mu byari bikuwe mu iteka rya perezida Nyimbabazi harimo aho yasabwaga ko mu gihe agiye kujya hanze agomba kubisabira uruhushya minisitiri w'ubutabera kandi ngo yarabyubahirije nubwo atigeze asubizwa yagaragaje ko uwo yunganira yemeye kubaha ibyo yategekwaga nubwo yari afite umuryango we hanze y'igihugu kandi umugabo we yari arwaye ariko ntiyajya kumureba ko yagombaga kubahiriza ibiteganywa n'ibikuwe mu iteka rya perezida Nyimbabazi yavuze ko umuntu wakatiwe agahabwa imbabazi cyangwa agafungurwa ataba yarabaye igicibwa madame Ingabire ndetse n'umwunganizi we bumvikanishije ko ibyo yasabwe byose yabyubahirije agahera ko asaba gukurirwaho ubusembwa avuga n'itangazamakuru nyuma y'urubanza yavuze ko namara gukurwaho ubusembwa azabasha gukomeza politiki
itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha riteganya ko iyo umaze imyaka itanu ufunguwe ushobora gusaba kuba wakurirwaho ubusembwa kugira ngo ushobore gukora imirimo yanjye ya politiki ubwo busembwa budahari nitwo dufite amatora uyu mwaka ndateganya rero kuba naziyamamaza niba ngize amahirwe urukiko rukankoreraho ubusembwa nimvanirwaho ubusembwa ikintu nzahita nkora none nzahita njya mu bikorwa nyine bya politiki nko gushaka abarwanashyaka gushaka abantu banshyigikira nibanjye mu matora abanyarwanda benshi baranzi bazi ibitekerezo byanjye ntabwo niheba rwose ntabwo ndi mu bantu batekereza ko ntatsinda amatora ndamutse nyagiyemo umwanya nabangiyeho uwo ari wo wose uyu munsi ndatangaza aho nziyamamariza kuko igihe ntikiragera ariko babanze bankuraho n'urusenda
nubwo Ingabire yemeza ko yubahirije ibyo yasabwaga byose ubushinjacyaha bwo gusanga busaba ihanagurwa busembwa wese adahita abyemererwa ahubwo bisaba ko uwafunguwe yaba yararanzwe n'imyitwarire myiza buvuga ko madame Ingabire yanyuranije n'ibyo yasabwaga kuzuza bityo busaba urukiko kutakira ubusabe bwe ubushinjacyaha bwagaragaje ko uyu munyapolitike mu gihe cyose yamaze ahawe imbabazi atigeze yubahiriza ibyo yategekwaga n'iteka rya perezida wa repubulika ryamufunguye harimo ko atigeze yitaba ubushinjacyaha inshuro zose yasabwaga ubushinjacyaha bwatanze ingero zirimo amezi atandukanye hagati y'umwaka w'2020 kugera kuri 2023 ubushinjacyaha bwongeyeho kandi ko muri iki gihe hari ibyo Ingabire akurikiranyweho n'ubugenzacyaha bwavuze ko ku kwezi kwa 12/2019 kugeza uyu munsi urwego rw'ubugenzacyaha rwatangiye iperereza ku myitwarire ya madame Ingabire ku madosiye atatu aho akekwaho ibyaha bitandukanye harimo icyo yabajijweho cy'igitero cyabaye mu Kinigi turabibutsa ko igitero cyo mu Kinigi cyabaye mu kwezi kwa 12/2019 bamwe mu bagize imitwe y'inyeshyamba ya P5 na RUD-8 bageze kuri 37 bagabye igitero ku Rwanda binjiye mu majyaruguru ya Kinigi abo babikurikiranyweho mu nkiko ndetse barabihanirwa ubushinjacyaha kandi bwanavugaga ko hari dosiye ya Ingabire ikiri mu bugenzacyaha igaragaza ko Ingabire amaze gufungurwa yakomeje kwifatwa nk'umuyobozi w'ishyaka rya FPR Inkingi n'ishyaka rya DALF Umurinzi kandi yose atarayemerwa mu gihugu ubushinjacyaha bwavuze ko hari impamvu zituma ubusabe bwa Ingabire Victoire buhoza budakwiye kwemerwa Ingabire yagaragaje ko atemeranye n'ibyo ubushinjacyaha bumurega ko afite dosiye mu bugenzacyaha avuga ko adakwiye kuzirikwa n'iyo dosiye kuko hashize imyaka igera kuri 5 ubugenzacyaha bumubaza ku madosiye amwe kandi yayisobanuyeho Ingabire Victoire avuga ko nk'ibyo by'igitero cyo mu Kinigi bifite abo byahamye ndetse inkiko zarababuranishije Ingabire yumvikanisha ko yaza kugaragaza yagaragaza imyitwarire mibi yari kuba yarasubijwe muri gereza.
Iyo mba ntaritwaye neza ntabwo mba ndi hano turimo tuvugana cyangwa ndi biro rukiko nsaba gukorerwa ubusembwa ahubwo mba narasubijwe muri gereza, kuko imbabazi za Perezida wa Repubulika zivuga ko igihe hari amategeko ntubahirije ngomba guhitwa izo mbabazi zivaho ngasubizwa muri gereza. Kuba rero bitarabaye ni uko nitwaye neza muri sosiyete kandi natanze ibimenyetso bigaragara ko aho ntuye inkora umuganda, inkora ibikorwa byateza imbere igihugu.
Uru rubanza rwa Ingabire rwakurikiranywe na bamwe mu nshuti ze ndetse n'abanyapolitiki barimo na Ganda Bernard umwe mu batavuga rumwe na Leta y'u Rwanda. Urukiko rwanzuye ko ruzatanga umwanzuro warwo itariki ya 13 z'ukwezi gutaha. Ashinta Kabonyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.